yande jeri witari min ta chapan tati studio kala ngo habaru je fulfulde kore jam won e modon on sarusi kawji do nangugol drog kulan tarja bonde subaka hande o won ko be kolli ko be nangi dundu ko na be jitena wumore mawde yarobe drog e leede godon tawte na gidi mun region mo sender en nanana dun lati non ni do en gallu nyame mobilaji no wodi lati di mawdi hono kokketeedi laawol yiilo wakkati warde wakkati dundu konda wonnana e dow dartol laamu joƴƴinaango noge jeɗɗeur jier duɓinaaɗe sappo en nanan kañum du konda hooreje policier ɓe gallude ñame ko haalta dow majjum yewtere men pinna hannde studio kala ngo haaltana haalnoye neɗɗo watta ko mooɓa resa fawarjo reena nokkuje muɗum laato gese laato du konda batamaji to watte kalije ko nandi e muɗum gaɗol tartiɗi kañum ko kalte haala muɗum kori jang hirte modon sumana amadou janganta habruji fulfulde studio kalangu yerno mirno mi onni sa rusi kawjido filla ko darto nangugol hono wittinobe drog kanyu e farjo kulantaje bonde hande subako do gallu nyame be kolli drog ko be nangi ko lati du kono nanga kala to en gidi muni region mo zender dun du kono noga jeddeur october ko jabbi don ko be gadi dum himbe tata won ko nanga e do fi o enda be leydi niger non be nangi damdu kono taba wuy wuy bonka enda ko watta kiloji hembre didi e ko deki non be tawdama ciede biitede nera million go e ujunaji kemi jedde chapande nay e kulle godde du kono bonde sane dum won ko docteur farjon biitede muttari habulati do kanyon kalodo inde policier be o halan tarnan fuda ahmed subaka o
suite a des infos
Allah habaru ko fedde hawjinde filla durwidol e bittinol gineji bondi der leydi Niger hebi wadi ko waddi jahangal nangoyde nimbe wodi duno hawtade e gollidobe mudum be regionji non hebube suttude wumpere sonobe gineji bondi der gidi muni region gender noga e jeddi lewru octobre dubu jinaaje didi e noga e go bittido non nimbe tata non latibe be fudu bibbe leydi Niger non tawdabe e gine ji drogo ko duudi to taba bonka kiloji tembre e didi e ko de kambe lore ngota telefonoji ko duudi yaade million gote ujinaji hamre la soje didi cede nera bitinol gineji bondi no holla ko region zender latake nokure wittinirde gineji drogo jarol mun chonnol mun e ko nandi em
etc
nonni fedde waddore ballaga mudum yaade e himbe nyawbe har hakkileji wetende amam kanyon du kondan ni alal kenyan chapantati e go leur octobre won ko be ngadi dokkal goddo yaade e himbe be sellira har koy dum woni himbe haangaabe yiltobe le wur zender be kokki be du kondan ni nyamriji kanyon kulle godde ko wana nyamri gam batte walutude be himbe gam be bi himbe no latibe no tawda chadale san har ngurna mudum en tawabe no yilo e der gallure zender haangaabe nonni dum won ko fawrjo ni mbietedo Mustafa Alaji Adam go to en gondo de hawrinde halani bandi mbitado Mustafa Mamman Santo en Zender
nous procédons au collecte et puis à la
min gadan kawrol mudum e jeddongol leydubi tati chakitini du to sarus kaji do filla nimbe wabbe ko e janane mo zender on non dum watteno amma do endan koreji mabbe kambe ngoni no ballabe den wodi no kure to be joga kawon hadde lumo dole do e hadde sengore gallure den fu amma kambe kayno wombe no yilo non der gallure den be mi anda fu to koreji mabbe ngoni den e jidami dum hegaaki nimbe wabbe ko e janane ben joppe no jilo ko kambe du der nimbe be tawa kano no hani be balle no tilsu du nom nyamdu e ndiyam fu ko min bayi hokkude sukabe amin be kokkedu yaade e kolte jangol kambe gude cuddor
quelques unités de dara
nanni faar joni ko watto hono chawli nambe ndi konna ni ko watto hono faar joni konna wallato himbe pofali mudun en hara fila ko dartu kenudun endan hunon ko lati du konna ni hono himbe leydi Itali wietebe med or kanyu e fawar jondu konna ni hono fedwetende Leonardo company hokki yaade leydi men Niger ga wallutude dum dun du konna be baltinda ni ga batte al electorate endan heba wallete himbe latibe nyawbe coronavirus latibe du no wodi haaje dun don dokkanga wada ka to endan Rome Itali yeso bibbe leydi Niger hewbe latibe du konna ngari potti e wakkati o enda yerno andinorde haliri non ni fa wari jondu kondo ele kibaruji di enda na tawadu kondo si endari hono mobilaji mawdi latidi no koja are dudde sane no yie wakati fune yilo nder galluri nyemeyi taydu kondo no wodi lawo lamu jeccinangul gam batti alle e di mobilaji to murto satfu hebato ya hono fa wari jondu faddade himbe ngoldatol du wadna lamba chapande na e jetati hoja kana noga e jet leru jie dubi na dide sapo dundu kondo gam batti alle heba hono ya warta di hoyana himbe sumani idrisu kawono horejo polisi municipal galdur nyemen nani ko haalni faande rukiyat adramani bandimi ko landimo do fi o enda
ya en nariti numero
ka no wodi lawo lamu ko datol chapande na e jetat cingangol ilu noga e jeddi lewru jie dubu jinaa didi e sappo ko hokki njilaki loreji mawdi ko joji are nder gallure nyemen idi ngodi wakati modi kani nadde nder nyemen nangude altina warde mawde nder yamde jenaay subaka warde yamde nay la sara cagal mun la sara yamde jeddi futuro warde yamde jeegom subaka nyande asabe alal mane de golle wala den idi ngodi lawol yilate amma no wodi loreji di kataka yilade le nyamey misali loreji siterno ko joji ndiyan e nebba e sansa gank no wodi du ko joji albacce banana ma manguje nyamted en e konandi emu baka loreji din don wala hen lore makka fu kanji don nati fu no wujjuno de polisi be kebi be du no jukambe
ils sont sanctionnés
nanni to en hakkunde difa e gingimi kandu lawol taji le rulbe tengo garin wanzam dun du kondo alle nato ndian choful komoda komadugu yobe ko lati wari ko yawi yawi hitan hikka kanyon ko wadi dum jonno hunno ko lati se jewama rawani don ni wonno ko lawol taji edun latani chadale sanna yaade himbe hojo mobilaji mudum e yohobe jahale sabu se jomum filo ko 4 kilometre joy ko heba ya yito lawol endan dun wonno ko fa hande ni mama abdullahi lati secretaire general no enda mo syndicat wadobe ya wartaji himbe dun wonno awjo mobilaji do leydi niger mo fawar joni fernde difa o halani bandemi Mani Musa.
Kere kawa gyalo kyo nisabu yene.
Ya ha wartaji himbe, he are mupe, laatake nogo hane, gandelore ummake, yehude gingimi, na boso, na kabalewa, saide filto wake. Loreji inde jottake, garimu wanza, saide paa, kichandi, hane ndene ufiltake, kilo, jango de wartoi, burano, bedol pali ulgul, saite lore filto wake, fatu wadi, denko warta nangangu, tombaga, togol bonuno, ondian angwadi, nati nyami no kujene. Loreji abadaji ni kanji ni gonno ada himbe loreji duno dinu fatako igala semme ko feddita din sey daro hunnuko diyanna ada himbe cojjito diyanda dan wala e dan sojjoro gada denne cede lorde beedeto nino yaade
nan narfila nato ndiyan mayo leydi niger kanyen du konna wombe hadde mudum be do be tayko yide ke ndiyan dan dono duuda sanne dun du konna miile ni hono ndiyan joonto en dan guinee kanyen jojja mali on garojan dabbun dan kanyen woni ko fuddi warde non ni seeda dun du konna ko anda non no fuddano du konna ilulew october faaya lewru fevrier no nata der leydi men niger mohammed hussein ibrahim lati docteur no andu sando fil ndiyel nan ko haaldo chalol bande mi muktar ahmed kollantim do fi ndiyan dan no natira
Ce matin du 29
octobre Subaka yande jeddi lewru octobre hitane dubu dina didi e lasso e go luggide ke diyam mayo ko eta do andan nyamay wadana santimetriji keme joy e tati rawan ko mayo gon nati luggide ke maggo ko etanu wadana santimetriji keme joy e chapande joy e jeetati lasso e go lewru janvier hitane dubu dina didi e sappo e jeenay ko mayo go andan natunu fa luggide ke maggo etanu luggide ke ka andan wadana santimetriji keme joy e chapande jeenay e didi undu waddi ko mayo go enden wadi bonon daji hikka diyel to baade do enden nyamay kan en ni gaddi ko mayo go enden wadi bonon daji darnu kuje go amma ko himbe kani pama kan woni ko bajoni e natul mayo go enden mayo gon no wawi bonini no kuje go sani bonere maggo der wakati o enden kan non fotoita bonere maggo dungu
no andan ni faane galdu nyame hono batudebe kollol kulantareje fina tawa e aadaaji leede afrique wada ma timminama alangal chapantate go lewru octobre ko intira rayon d'afrique dun du kondani wada kana eleyi soudu jidal toete mahatma gandi do andan galdu nyame dun du wonnana e do fil ewude kulantareje afrique denda kanyu e halaaji mu e demle mu dun dartirto demle de du kondan do hala mbietede alain foka latido gollowo no andan do fi ko dartu demle kanyu e ndesaaji afrique to e rfi radio France mo le duniyaru nani ko fawardi kanko Alain Foka o halni bandi Michel Dedji dum on koro ko be gaddum en e ko be jidi yaade yeso
Enen yimɓe leyɗe Afrique ɓe endan de eɗen giɗi andude tariki e fina tawaji meɗen, seyni de en janggi ko woɓɓe bindi kaali dow meɗen. Hannden no hani noon enen du binden kaalen ko andanɗen dow tariki e fina tawaji meɗen ɗi. To en jaɓum woɓɓe binda pillano en tariki meɗen, ko bindeten kaalen dow tariki meɗen o endan kan woni gonga on. Kubbol dow tengu fuu waɗatake nder makko. Ummatore meɗen hannden kan hani ummade daru tefa tariki anda fina tawaji meɗen windaɗi. Ardiɓe e haaloɓe nani kan en du no kani hettinade noon ko ummatore de endan umata. To daru ummatore de endan hano kan wonno wadde saɗormaji burna hande e jaamu. Miɗo miila du ko ummatore de endan no nana nawɗum hoore mayre. Tayka kiiji kolli ko hitande duuɓi 1950 timma nder duniyaru du endan kamɓe ɓuroyta yimɓe fuu ɗuɗute, ndenne kamɓe goni jagore duniyaru fuu.
Donc elle est aussi l'avenir du monde.
Nanar fila latol baldu kono ñalande tati ɓerde ko wiyete Super League latol bal mo leydi Niger non e hoore muɗum timmi du. Ñalande tati ɓerde holli ko AS ni deppa kañum e espoir hawri mo Zender espoir Zender hawiɓe 3-1 nonni fawar jondu konda ni hono AS police kañum du konda hawrena ni e fawar jondu konda Sahel Sporting Club Sahelɓe ɗiɗi AS police heɓi 1 warde jondu fawar joni hono jeunesse sportive mo tawa witeɗo JST mo tawa kandu konda fawru mum tawa ko hawa moon ko hayɓe AS ni jelle kanko hayɓe heɓi 1 ɓe keɓi ɓolum. Nonnon se ƴeewama caggal ñala tatɓe ko waɗi Sahel Sporting Club kañum ni woni yeeso hono faaru jom pelle ɗe fuu no woodi toɓɓe jeɗɗi ko tokki ɗum kawon AS Nigelec, ko tokki AS Nigelec kawon AS Douane. Jonkayni en gari e yewtere meɗen pindinol ɗo leydi Niger no woodi hono kulle ko hoƴana lawol gam batte Allah sa heɓi nokkure guesa maɗa na kaliya maɗa na ko nandi e muɗum gadna ɗum talkuru ko rento ɗum ko moɓuto ɗum fa woɗa gam Allah e jango to ɗum laato fitna hakkunde maɗa e goɗɗo. Ɗum waddi ko fawari jondi kondani min jeeyi min jewdi e mbiteɗo Souleymane Djibo Cimbalatiɗo kañum o enda jo andal sanando fi nokkuje o haalani ɗum bandi min mbiyeteɗo Fadal Alou ton enda gaya noye han tawi neɗɗo waɗi ko rena nokkuje muɗum min pirti e fulfulde.
Te neɗɗo no woodi guesa na kaliyol na goɗɗum feere junngon ko jeyi kan tan. To neɗɗo no haani durwa mooɓa reena nokkure muɗum nde, mooɓa reena oodu no laatano neɗɗo wawaade ko hisina ɗum ñannde gon goɗɗo wara wi'a kan jeyi nokkure nden. No hisina du ronooɓe maɗa keɓa saɗornan nder nokkure nden. Baasi a wuƴake goɗɗo golla nokkure maɗa de duuɓi e duuɓi de a waɗi ɗerol mooɓa nokkure nden. Ɗum hisinta keɓa saɗornam duuɓi foti fuu ko buƴa ka waɗi. Ba neɗɗo wuƴa noon no haani waɗude ɗerolgol endan ko watta hakkillo neɗɗo fukku golla nokkure de endan heɓa barke mayre nder wakkati keɓanaɗo buƴa ka endan. Gande ni wakkati keɓanaɗo o endan timmay, jeyɗo nokkure de endan wawa wari jaɓiti nokkure de he
neɗɗo.
No e neɗɗo tokkira ko heɓa ɗerol mooɓa reenude leydi mum di je
ko fof fedde joɗɗinade hawjo filla gese e gurti cakantarare moɗon. To himɓe fedde de endan neɗɗo yahata ƴama waɗane ɗerolgol endan. Haala du fa hannden to gesa na kaliya kan endan woni nde ɓe taykake ɓe ƴewtinake ɗerol neɗɗogol endan. Koɓe gi'i nokkure de endan iɓe mbawi waɗande neɗɗo ɗerolgol sey ceede gaɗol ɗerolgol endan haalani neɗɗo neɗɗo yoɓa. Nden gaɗa mum ɓe ummo daroyde nokkure nden ɓe eta e seeda gam ɓe paama du fa hannden moy e moy en neɗɗo tawda keerol. Ɓe eta du kaden fa hannden mangu nokkure nden no futi. Nde ɓe garti sey ɓe goynu balɗe jeɗɗi ɓe tindina to nokkure nden endan tawa. Ɗum du gam andude nde ni no woodi woɓɓe miiloɓe kan en jeyi nokkure nden. Nde ni Allah waɗi goɗɗo wurtake wi'i kan jeyi nokkure nden endan. To sey golle ɗen endan darni sey potal heɓake caka moɗon ko e moɗon ittodirama nden ko ɗerolgol endan waɗe yaare to comité mairie kandu ƴewtino. Nde ni baasi fuu hi'aka sey maire watta junngo ɗerolgol winde gam nokkure nden endan mooɓe de andani.
Moy wawi tefude ɗerol mooɓa reena leydigol
qui est le propriétaire
an jeyɗo nokkure nden. Ɓiya donuɗo nokkure nden enɗan gaɗa mayde maɗa. Debbo buƴaɗo kaliya na gesa golla kandu no wawi ƴamude waɗane ɗerolgol endan gam fukkinde hakkillo mum golla nafu nder wakkati mo buƴa ka endan heɓana.
Non wontiri hande en kibaruji fulfulɗo wonɗo haaɗi sey Allah jaɓi yaadu yesseɗe. On nana Asmane Sina gaddo kandu kibaruji e ɗengal hawsankoɗo e nder studio kala ngu e dow radio ɗi min golditto. Noonne min Soumane Abdou wiyano assalamu aleykum, mbalnete jam waali.